Kill music.
Unasemaje kwani, unasemaje kwani,
naijua yo.
Unasemaje kwani, unasemaje kwani,
naijua yo.
Oh na 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 na,
naijua yo.
Oh no 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 no,
naijua yo.
Oh na 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 na,
naijua yo.
Oh no 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 no. Baby basi tujirekodi, tukimaliza tunaifuta,
naijua yo.
Tuko wawili ndani, yani ni mafuta,
naijua yo.
Kimpenda DJ, wala utojuta. Hivi ni asile ama palipopa,
naijua yo.
Wona wako na mimi na wangu, ila kupasha kiporo DX. Mbona nisema umetoka kwako na umekuja kwangu, alafu lete ndomboro mchicha utaki kuchuma. Mwanafunzi kabadili uje, nitakupa pipi,
naijua yo.
We dada ukinipa wala sitokuchiki,
naijua yo.
Nikiwepo unacheka, nikitoka unadisi,
naijua yo.
Kuza bia za opa utakuja kupigwa mimi,
naijua yo.
Unasemaje kwani, unasemaje kwani,
naijua yo.
Unasemaje kwani, unasemaje kwani,
naijua yo.
Oh na 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 na,
naijua yo.
Oh no 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 no,
naijua yo.
Oh na 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 na,
naijua yo.
Oh no 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 no,
naijua yo.
Maituma yo hela basi nichukue boda boda,
naijua yo.
Akia Mungu nakuja bana, mbona muoya,
naijua yo.
Nikuogope una nini na imenishinda soda,
naijua yo.
Nikifika ujipange sio maji mara moja,
naijua yo.
Unasemaje kwani, unasemaje kwani,
naijua yo.
Unasemaje kwani, unasemaje kwani,
naijua yo.
Oh na 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 na,
naijua yo.
Oh no 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 no,
naijua yo.
Oh na 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 na,
naijua yo.
Oh no 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 no,
naijua yo.
Aya sasa. Eti mama inaitwa jini cheke tu limenipanda mimi. Limenipanda mimi. Limenipanda mimi mama inaitwa jini kudanga limenipanda mimi. Limenipanda mimi. Limenipanda mimi sirudia gibwa na mara mbili sio utani. Hoja ilo tumika wezi rudisha dukani. Sirudia gibwa na mara mbili sio utani. Soda ilo tumika wezi rudisha dukani. Unataka umtese kaka wa watu, shoga yangu unapostika. Unataka kupende kaka wa watu, jitazame unapostika. O jamani nataka kunya, kunyanyua chuma. Hapo kati nataka kunya, kunyanyua chuma. Nifisheni nataka kunya, kunyanyua chuma. Zamu yangu nataka kunya, kunyanyua chuma. Awa China ni wengi tunawajua, ila mweusi ni moja tu chini ya jua. Anakubali sana kuiti mwana FIA, yeah. Nisalimia Yusuf Kumar,
naijua yo.
Ae Mraso, nisalimia Alidi Ngunde. Awatoto wa Kongoe Mzinga,
naijua yo.
Awatoto wa Mweza, watoto wa Tanga,
naijua yo.
Naijua yo.
Naijua yo.